So let's begin with Hakuna Rafiki Kama Yesu. One, two, three, begin.
Hakuna Rafiki Kama Yesu. You peke, you peke.
Good. He will guide you, baby, is done.
Beloved, you may have your seat. Brother Emmanuel, will you pray for the word?
Okay, fine, thank you. Let's bow down and pray. Father Almighty, we want to thank you for the gift of life. Thank you for the grace that you bestowed upon us. Thank you for allowing us to listen to your word today, Father. May it nourish us, may it enrich us, may it give us the spiritual life that we need so that in the end we may glorify your name. Help us today to learn what we need to know, because not because of for our own sake, but because of your sake, Father. Make your will be done in our lives so that in the end it may all be in your name. In Jesus' name I pray and believe.
Amen. Amen. So we want to continue our study of the Psalms.
Leo tunaendelea katika mafundisho katika kitabu cha Zaburi.
And today we're going to begin Psalm chapter 10.
Leo tutaanza Zaburi sura ya 10.
So I think for this morning we'll read through the entire psalm. I'll read the English, then Emmanuel the Swahili.
Leo tutasoma Zaburi sura ya 10, na kwa sababu ni mara ya kwanza Zaburi ya 10 tunasoma siku ya leo, tutasoma yote kuanzia sura ya kwanza, mstari ya kwanza hadi mwisho.
Then we'll have a brief introduction into this psalm.
Na tutaangalia mwanzo tu ya Zaburi sura ya 10.
And I think that's all we'll have time for today. Tomorrow we'll begin going through the main points of the psalm.
Na kwa sababu ya ratiba ya muda itakuwa chache, leo tutaanza tu kwa mwanzo kujulishana juu ya Zaburi sura ya 10, na kesho tutafafanua zaidi.
This is the word of the Lord.
Hili ni neno la Mungu.
Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble? In arrogance, the wicked hotly pursue the poor. Let them be caught in the schemes that they have devised. For the wicked boast or the desires of the desires of his soul, and the one greedy for gain curses and renounces the Lord. In the pride of his face, the wicked does not seek him. All his thoughts are, there is no God. His ways prosper at all times. Your judgments are on high, out of his sight. As for all his foes, he puffs at them. He says in his heart, I shall not be moved. Throughout all generations, I shall not meet adversity. His mouth is filled with cursing and deceit and oppression. Under his tongue are mischief and iniquity. He sits in ambush in the villages, in hiding places. He murders the innocent. His eyes stealthily watch for the helpless. He lurks in ambush like a lion in his thicket. He lurks that he may seize the poor. He seizes the poor when he draws him into his net. The helpless are crushed, sink down, and fall by his might. He says in his heart, God has forgotten. He has hidden his face. He will never see it. Arise, O Lord, O God, lift up your hand. Forget not the afflicted. Why does the wicked renounce God and say in his heart, you will not call to account? But you do see, for you note mischief and vexation, that you may take it into your hands. To you, the helpless commits himself. You have been the helper of the fatherless. Break the arm of the wicked and evildoer. Call his wickedness to account until you find none. The Lord is king forever and ever. The nations perish from his land. O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their heart. You will incline your ear to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is of the earth may strike terror no more.
Neno la Mungu. E Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa kiburi chake asiye haki mnyonge anafuatiwa kwa ukali, na wanaswe kwa hila zizo hizo walizoziwaza. Maana mdhalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake, na mwenye choyo humkana Bwana na kumdharau. Mdhalimu wa kiburi cha uso wake asema hapatiliza. Jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Njia zake ni thabiti kila wakati. Hukumu zako ziko juu asizione. Adui zake wote afyonya. Asema moyoni mwake, sitaondoshwa kizazi baada ya kizazi, sitakuwamo taabuni. Kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuluma. chini ya ulimi wake kuna madhara na uovu, hukaa katika maoteo ya vijiji, mahali pa siri humuua asiye na hatia. Macho yake humvizia mtu duni, huotea faragani kama simba pangoni, huotea amkamate mtu mnyonge, naam, humkamata mtu mnyonge, akimkokota wavuni mwake, hujikunyata na kuinama. Watu duni huanguka kwa nguvu zake, asema moyoni mwake, Mungu amesahau, auficha uso wake, hauoni kamwe. Bwana uondoka, e Mungu, uinue mkono wako, usiwasahau wanyonge. Kwani mdhalimu kumdharau Mungu, akisema moyoni mwake, utapatiliza. Umeona maana unaangalia madhara na jeuri, uyatwae mkononi mwako, mtu duni hukuachia nafsi yake, maana umekuwa msaidizi ya wayatima. Uvunje mkono wake mdhalimu, na mbaya uipatilize dhuluma yake hata usione. Bwana ndiye mfalme milele na milele, mataifa watapotea kutoka nchi yake. Bwana umeisikia tamaa ya wanyonge, utaitengeneza mioyo yao, utalitega sikio lako, ili kuihukumu yatima naye aliyeonewa, binadamu aliye udongo asizidi kudhulumiwa. Neno la Mungu.
Amen. Yes, that's the word of God.
Hilo ni neno la Mungu.
And the cause of Christ,
lengo la Yesu Kristu,
can often seem as though it suffers defeat.
Mara nyingi katika kulingana na macho ya binadamu inaonekana kwamba shetani anashinda.
But the truth is, the kingdom of God is marching forward triumphantly.
Ukweli kulingana na macho ya binadamu nadhani kwamba Mwenyezi Mungu ameshindwa, lakini ukweli ni kwamba injili ya Mwenyezi Mungu inazidi kusonga mbele.
Sin may gain the advantage temporarily.
Mara nyingi tunaona kwamba dhambi inafaulu kwa muda,
which can give the impression or the appearance that God does not care about these injustices.
Na kwa sababu hiyo hali inatendeka hapo ulimwenguni, dhana ni kwamba Mwenyezi Mungu anashindwa na pengine Mwenyezi Mungu hajali.
But such temporary losses should never be interpreted as though God has been defeated.
Ukweli ni kwamba binadamu atafakari ajue kwamba Mwenyezi Mungu ni mshindi, na kwa hivyo hai hivi vitu vinatendeka hapo ulimwenguni ni vya muda na Mwenyezi Mungu anadumu milele na milele.
God will have the last word.
Tujue kwamba Mungu alikuwa kutoka enzi, na kwa hivyo yeye ndiye ana mipango yote na makusudi ni yake. Kwa hivyo yeye ana mambo itatendeka kulingana na mapenzi yake.
His eternal kingdom cannot fail.
Ufalme wake wa milele hauwezi angamia, utaishi milele na utadumu.
Now the problem is, we see so many problems in the world.
Sisi binadamu tunaishi katika hali ya wasiwasi, hatuna imani ya kutosha, na kwa hivyo tunaona kwamba kila mahali kuna mahangaiko.
We see poverty, we see sickness.
Kwa mfano tunaona hali ya ufukara, maskini na ugonjwa.
We see many men and women committing very evil acts against one another.
Binadamu anajipenda yeye mwenyewe, na kwa hivyo anatendea mwenzake mambo ya hila, mambo ya hina, mambo mabaya sana katika maisha yao.
And we can see all of that, and we can think that God is not there, or at least if God exists, then he doesn't care about this world. He's somewhere else enjoying himself while this world is falling apart.
Na tunadhania kwamba wale ambao wanatutendea mabaya, kwa sababu sana sana washikwi, wafungwi, waendi gerezani, tunaona kwamba wanatembea kwa uhuru, wanapeleka magari, wanavaa vizuri, wana kazi nzuri, tunadhania kwamba Mwenyezi Mungu amesahau wanyonge, lakini ukweli ni kwamba haki itadumu milele.
But the truth of the matter is, God is everywhere.
Na tujue kwamba hivi vyote vinatendeka katika ulimwengu huu ni kwa sababu ni mkono wa Mwenyezi Mungu, na mwishowe Mwenyezi Mungu atathibitisha kwamba yeye ndio mfalme juu yetu.
And God knows all things.
Na tunajua kwamba Mungu anajua yote.
Nothing escapes God's knowledge.
Tunajua kwamba hakuna habari ambayo inaepuka Mwenyezi Mungu, kwa sababu habari yetu sisi wote iko mbele ya Mwenyezi Mungu.
In fact, God knows all things even before they happen.
Mwenyezi Mungu anajua kila kitu ambacho kinaenda kutendeka kabla kitendeke. Kwa mfano, anajua hesabu ya nywele ambayo iko kwa kichwa chako.
For us, we see everything chronologically as they happen in time.
Na kwa sababu Mwenyezi Mungu ametunyima ile nafasi ya kujua kila kitu kabla itendeke, huwa tunajua vile ambavyo vinatendeka.
Today is Wednesday, we won't know Thursday until it gets here.
Kwa mfano leo ni Jumatano, hatuwezi jua kinatendeka kesho ama siku ya Alhamisi.
But for God, he sees all things past, present, and future as though they are present to him. They are all before him at once.
Lakini kulingana na Mwenyezi Mungu, yale ambayo sisi tunadhania kwamba ilitendeka siku za nyuma ama awali ama yanatendeka sasa hivi ama siku za usoni, mbele ya Mwenyezi Mungu yako mbele yake kila mara na kila wakati.
And God is in complete and total control of all things.
Na tunajua kama Mwenyezi Mungu ni mkamilifu na anatawala kila kitu na ameshikilia ushukani ya kila jambo ambalo linatendeka katika ulimwengu na katika viumbe vyake.
God knows the numbers of hairs on your head because he created every one of them.
Na tunajua kama Mwenyezi Mungu alitumba sisi sote, kwa hivyo anajua kila sehemu ya kila mtu hapa na nywele ambazo uko nazo katika kichwa chako.
God knows the numbers of sands on the beach because God created every one of them.
Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye alituma na akaumba ulimwengu, pia anajua hesabu ya mchanga ambayo inapatikana katika ufuo wa bahari.
There's nothing in the universe outside of God's control. He is the one that upholds it. He is the one that sustains it. He is the only reason that the planets don't crash into one another, the stars aren't burning up. He's the one that upholds all of the universe.
Unajua kama Mwenyezi Mungu ndiye anathibitisha uhai wa kila kitu ambacho ameumba hapa ulimwenguni. Ukiangalia viumbe ambao wanaishi katika ulimwengu wote, sehemu zote, nyota ambazo zimesimama, msingi wa hizi vitu zote zinalingana na mpango wa Mwenyezi Mungu peke yake.
So I want to warn you, don't make the mistake that so many make.
Na ilani kubwa katika maisha yenu ni kwamba lazima ujue kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi kila wakati. Usidhanie kwamba yuko mbali na sisi.
Don't make the mistake of thinking God is not there, that God is not watching, that God does not care.
Usidhanie ama uchukulia kwamba ama mdharau Mwenyezi Mungu, kwa sababu kile ambacho unatenda kinatendeka, kile ambacho unafanya katika maisha yako kinalingana na mpango wa Mwenyezi Mungu mwenyewe.
Because God sees all and he knows all.
Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu anajua yote na anaona yote.
In this psalm that we just read, Psalm 10.
Katika Zaburi sura ya 10 ambayo tumesoma sasa hivi,
David saw the many injustices.
Tunaona kwamba mfalme Daudi aliona ile hali ya watu walikuwa wanatendea ambayo si ya haki.
And what seemed to be a God who did not care about these things.
Na kwa wengi walikuwa nadhania kwamba hali ambayo inaendelea katika maisha yao ilikuwa kwa sababu Mwenyezi Mungu hajali maslahi yao.
The success of sin in the world brought discouragement. It brought despair to David.
Unaona kwamba ile hali ya watu kuweza kutenda dhambi na kufaulu ilimvunja moyo mfalme Daudi sana.
But as David shifted his focus, instead of focusing on those evil things that he was seeing.
Lakini tunaona kwamba mfalme Daudi bila baba alibadilisha mawazo yake, akaanza kuona kwamba atamtegemea Mwenyezi Mungu ili kila kitu ambacho kinatendeka katika maisha yake kiweze kushindwa, alianza kupata moyo na kuwa na tumaini.
As he took his focus away from those things of this world which are only temporary.
Na wakati alikuwa anaona kwamba vitu ambavyo vimepatikana hapo ulimwengu ni vya muda, lakini akimwangalia Mwenyezi Mungu alikuwa amemtoa katika nafasi ya shida wakati mwingine.
And instead he focused on those things which are eternal, everlasting, forever.
Na akaona kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu ambaye hubadiliki, kwa sababu kila mara alikuwa anamlilia Mwenyezi Mungu na kumtegemea Mwenyezi Mungu alikuwa anafaulu, na akajua kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wa milele.
His despair turned to assurance in his salvation in God.
Na katika hiyo hali akaona kwamba ile hali yake ya kuhangaika na kufadhaika ikabadilika, akaona kwamba akimtegemea Mwenyezi Mungu ataweza kupata wokovu na atakuwa na uhakikisho ya kwamba atakuwa mshindi.
Now there's no title or instructions which are given us in this Psalm 10.
Katika Zaburi sura ya 10 hatuna mada ama kichwa cha zaburi yenyewe ama maagizo ambayo tumepewa kulingana na zaburi yenyewe.
And this is likely because, as I mentioned last week, that originally Psalm 9 and Psalm 10 went together.
Ukweli ni kwamba inaonekana kwamba kulingana na hali ambayo inapatikana katika maandiko matakatifu, Zaburi sura ya 10 na 9 ziliandikwa pamoja, kwa hivyo Zile kichwa inapatikana katika Zaburi sura ya 9 ndio kichwa ya Zaburi sura ya 9 na sura ya 10.
And therefore if that is the case then the title of Psalm 9 also belongs to Psalm 10.
Na kwa hivyo kichwa ya ama mada ya sura ya 9 ndio mada ya sura ya 10.
And David is the author.
Na mwandishi ni Daudi.
And what do we find in this psalm?
Na mambo ambayo yanapatikana katika Zaburi sura ya 10
is that when confronted by the spread of evil,
wakati mwingi katika maisha yako unaposhambuliwa na hali ya kutenda dhambi,
David called out to God.
Sana sana ni vizuri mkimbilie Mwenyezi Mungu ama mlilie Mwenyezi Mungu.
To protect the innocent and to judge the wicked.
Ili Mwenyezi Mungu akulinde kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio ngome ya haki. Kwa hivyo atakulinda kando na kuhukumu wale ambao wanatenda maovu.
And David offers praise to God.
Na sana sana katika maisha yako uwe kama mfano kama mfalme Daudi kwa sababu yeye alipenda kumsifu Mwenyezi Mungu hata kama alikuwa anapitia shida ama raha.
In faith that God would one day make right every wrong.
Na ujue kwamba lazima umlilie Mwenyezi Mungu ukiwa na imani ya kukijua kwamba siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atakutendea haki.
Let's all stand and we pray. Father God, we humbly come before you this morning thanking you for your goodness and your graciousness in our lives, Lord. The very fact that each one of us woke up again this morning is yet another sign of your graciousness, your patience, and your long-suffering with us, Lord. And God, we thank you that even though we are sinners, every one of us, and we deserve your wrath and your judgment, Lord, that you have provided a way for us to be reconciled to you through your Son, Jesus Christ. So we thank you, Lord. We thank you for that very fact. As we sang this morning, there's not one who come to Christ who Christ turns away. So we thank you, Lord. Help these children, help the staff. Help me, Lord, to understand these things more and more. We pray that through the ministry of your Holy Spirit and through your word, that you will draw us to yourself, that you will help us to understand your truths, and that, Lord, you will give us power to live our lives according to your truth. Lord, how we pray that you have brought each of these children to this Mercy Christian Academy for a reason, that they spend their education, all of their time in school, learning truths about you, Father, because you have a plan for them. We pray that it is true. We pray that you've written each of their names in the Lamb's Book of Life, Lord, that you count them among your elect. And we ask all these things in Jesus' name. Amen. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, I hope you all have a wonderful day.